majieshi ngo nyuma nyuma kamgambo natamani ni mwambi naogopa michambo najipa moyo mawino nisute ya peno ninataka niwe naye
hata wanitezo waseme mimi roho kumwacha ndo siwezi nimeridhia.
Nataka niwe naye
hata wanitezo.